umeni koroga koroga baba umeni fanya zoba umeni koroga koroga baba umeni fanya zoba kabisa
umeni funga kamba wala staki kuikata kama pombe na yumba nshelewa nyaka nyaka mikiuno dondora wafimbo bakora wapige vingora bado tachora
mimi kwako kito kito kitoto kito unidekeze kito kitoto kito mimi kwako kito kito kitoto kito unidekeze kito kitoto kito unidekeze
umeni koroga koroga baba umeni fanya zoba kabisa umeni koroga koroga baba umeni fanya zoba kabisa
kachili kata wendo kata kachili kata kachili kata wendo kata nani kamasha kachili kata wendo kata kachili kata kachili kata wendo kata nani kamasha
Wako nshabwaga manyanga Wako sinaga ujanja Wako shitiaga nanga Nanga, oh nanga Mapenzi ni moto Moto siyo ya kitoto Nadeka kitoto Umenichanganya na ubongo Najidai kuwa nawe Yani katupo sale Tunaenda na minawe Kama mapacha Mapacha Nivuruge, nivuruge Tamka tende ni kupe Ukitaka weni buruze Wako mimi
Mimi kwako kito, kito Kitoto, kito Unidekeze kito Kitoto, kito Mimi kwako kito, kito Kitoto, kito Unidekeze kito Kitoto, kito Unidekeze
Umeni koroga, koroga baba Umeni fanya zoba kabisa Umeni koroga koroga baba umeni fanya zoba kabisa
Kachili kata wendo kata kachili kata Kachili kata wendo kata nani kamasha Kachili kata wendo kata kachili kata Kachili kata wendo kata nani kamasha
Zuka umepana.